kuwa imana yachibiza kandi nishobora kuterana ahubidukiza muri byose iyo mana.
Kandi nishobora